muddadii uu socday dagaalka Ukrain haatan waxay ku sii siqaysaa 3 sano. Muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan. Waxaana haatan la soo gaaray iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo kooban ka harsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne Biden. Madaxweyne Joe Biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii Moscow ay ku soo qaaday Kiev bishii Februari sanadkii 2022 ayaa yidhi.
One to rally the world to defend Ukraine, and the other is to avoid war between two nuclear powers.
Midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine. Midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhexmara laba quwadood oo hubka nukliyarka haysta. Waa labadaasi arrimood wax aanu samaynay.
Laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne Biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada iska horimaad dhexmara laba waddan oo nukliyeer haysta sida Ruushka iyo Mareykanka. Evelyn Farkas waa xogeyaha fulinta ee macadka loo yaqaano McCain Institute.
That caused us then to tie one hand behind our backs and require the Ukrainians.
Xaaladaasi waxay inagu keentay inaynu hal gacan aynu dib u laabanno, kadibna aynu uga baahanno Ukrainiyiintu inay iyaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan. Gargaarka iyo taageerada ay dowladda Mareykanku siinaysay xukuumadda Kiev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu. Jamhuuriga waxay ku doodayeen in xukuumadda Biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aad u badan dhinaca Ukrain. Mareykanka ayaa Ukrain siiyey in ka badan $66 billion tan iyo markii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi Ukrain. Lacagtaasi oo ay ku jirto xidmada gargaarka ugu dambeysay ee Biden uu ugu yaboohay Ukrain, taasoo ahayd $500 million iyo sidoo kale $4 billion oo lacaga oo horey u ansixiyeen Kongareesku balse aan weli la bixin. Mike Carpenter waa ruug cadaa siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha Yurub, waxaanu ka tirsan yahay Guddiga Amniga Qaranka. Maalintii Salaasadii ayaanu VOA-da u warramay.
Some of what we have obligated is on contract or is on route and will arrive in the coming weeks.
Qaar kamid ah waxyaabaha aan ku qasbanahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan, waana iman doonaan toddobaadyada soo socda. Laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada Ukrain.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo Ukrain, waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaanu yidhi
President Putin wants to meet. He's said that even publicly.
Madaxweyne Putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo. Xataa si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado. Wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhiigbax ah.
Maamulka madaxweyne Biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo Ukrain muddo kasta oo ay qaadanaysaba, balse waxaa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda Trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota. Christine Bersina oo u warantay VOA ayaa tiri,
I think achieving the cessation of hostilities, showing Trump's ability to be a deal broker.
Qaar badan oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu Trump qaada ay macnaheedu tahay in lagu qasbay Ukrain in ay aqbasho in Ruushku maamulo qaar ka mid ah dhulkii uu qabsaday.